Okay.
Man for Blangatan, we have to drop in the XXXXX. You don't come out. Texting, because if you don't thing, I was like, queen. Now we sell a winner, who be that uptown girls? She a bestie.
It's not a winner. Kusanga lalanda kapeza kakaka winner. A woman you break na mi heart. Kukutenga palo, kukuika a party. Kukuveka tu panja, kufikila nukati. Kukutenga pa small, kukuika pa fat fat. Pano magenza mpote mwoni besi. Kuyi wala so kutali pambiga jina keti. Dina besa nza po aeksi.
Kukuna tibwele la neso aeksi. Sambiri na ya hula potesa so aeksi. Kumanga titizi kala so aeksi. Aeksi.
Zingini sanga so mkani bera bera. Fano mkubwela ni atelera lera.